Seminari no y'Ubutare iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Iri shuri rifite akabyiniriro k'isonga yayisumbuye kubera ubudashyikirwa mu nzego zinyuranye, ubuhanga mu masomo n'ubuhangange muri muzika no mu mikino. Abazi neza amateka y'iri shuri ryubatse ku musozi wa Karubanda hafi y'igororero rya Butare bemeza ko iri zina ry'igisingizo isonga yayisumbuye ryazanywe n'umwe mu barimu bahigishije amasomo y'indimi, nyakwigendera Frodoire Sentama wakomokaga mu muryango w'abasizi. Seminari no y'Ubutare ifite amateka maremare mu byerekeranye n'imikino muri rusange, ariko by'umwihariko mu mukino w'intoki wa volleyball. Muri aka kanya tugiye kwibukiranya bimwe mu byaranze uyu mukino muri iri shuri ryitiriwe Bikira Mariya wagumirije ku Bisugi Virgo Fidelis. Kwamamara kw'iyi kipe ya Seminari nto y'Ubutare mu mukino wa volleyball byatangiye mu mwaka w'1986 ubwo yatsindiraga itike yo kuzamuka iva mu cyiciro cya kabiri yinjira mu Rwanda rw'icyiciro cya mbere. Icyo gihe yazamukanye n'abakinnyi b'intyoza barimo Camille Gakebuka, Aimable Semanzi, Fidel Kajugiro Sebarinda, Kabuhariwe Jean Pierre Karabaranga n'abandi. Umwe mu bakurikiraniye hafi iyo gahunda kuko nawe yari ayirimo ni we ubihamya. Uwo ni Alexis Mbaraga wigeze kuba kapiteni w'iyi kipe. Muri iki gihe ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda, umukino ukomatanya koga, gusiganwa ku maguru no gusiganwa ku magare. Alexis Mbaraga atubwira ko nyuma y'imyaka ibiri gusa ikipe ya Seminari nto y'Ubutare yari imaze kubaka igitinyiro ndetse itangira gukabakaba ku bikombe, cyane cyane ko yari ishyigikiwe cyane n'abayobozi b'ishuri ku isonga barimo nyakwigendera Padiri Modeste Mungwarareba.
Ya Seminari 86 niho yakinye icyiciro cya kabiri, noneho ihita itsindira kujya mu cyiciro cya mbere. Ikipe yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere kuva muri 87. 88 ariko twatangiye kwegera ibikombe, ndetse kuza 89 twatangiye gutwara ibikombe. Shampiyona wo twageraga muri kimwe cya kabiri, aho twatangiye nazo rwose kujya duhangana na Groupe Scolaire na Université.
Mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe Alexis Mbaraga yari abereye kapiteni harimo Mbaraga nyirubwite, Benjamin Imenamikore, Louis Ngoga, Albert Kayiranga, Jean de Dieu Masumbuko, Vincent Sengiyumva na Lambert Gacenderi. Mu basimbura twavuga Laurent Uwimana, Theophile Ruhorahoza, Norbert Mudaheranwa, Georges Sengumuremyi, Apollinaire Kabandana n'abandi. Alexis Mbaraga afite byinshi yibuka ku buhangange bw'umukinnyi Benjamin Imenamikore ndetse n'ubuhanga bw'umutoza Alphonse Rutsindura bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Imenamikore yari umusore ukomeye, umusore muremure, yarayikoraga mu buryo bwiza, ndetse na premier attaque. Rutsindura, inama Rutsindura yaduhaye itubwira ati hari igihe wumva ko ibintu bidashoboka wamara kubigeramo ukabyica kurushaho, ni ukwigirira icyizere kandi ukagira intumbero y'ibyo ugamije. Ngeze mbona mukuyeho.
Nyuma y'ikiragano cy'imyaka ya 88, Seminari nto y'Ubutare yakomeje kugira abakinnyi beza barimo Michel Karekezi, Raphael Ngarambe, Alexandre Rusanganwa, Innocent Havugimana, Jean Bosco Sabimana, Fiacre Rwamucyo, Jerome Nyirinkwaya, Eugene Kayijamahe, Felix Ngabonziza n'abandi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nabwo volleyball yo mu isonga yayisumbuye ntabwo yagiye buheriheri. Hari bamwe mu bakinnyi bayirerewemo bagiye bazamura urwego, ndetse rimwe na rimwe bakajya bitabazwa no mu ikipe y'igihugu. Muri bo twavuga Robert Ndabikunze, Jean-Claude Gasana, Manzi Nshuti Charles, Jacques Kangabo, Emmanuel Mutabazi, Benjamin Kangabo, Dieudonné Singirankabo, Jean-Pierre Nirora, Alphonse Sengiyumva na Aimable Mutuyimana. Urukundo n'ubumenyi bw'ibanze burebana na volleyball byari byarinjiye mu buzima bw'abaseminari bose nk'uko bitozaga amasengesho, indirimbo n'amasomo yo mu ishuri. Muri iki gihe volleyball ya Seminari nto y'Ubutare ku Karubanda ntaho yagiye. Nubwo ikipe y'iri shuri idashobora guhatanira ibikombe ku rwego rw'icyiciro cya mbere, nibura iracyahagaze neza mu ruhando rw'amashuri yisumbuye. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.